Jay. Na 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 na. Whoa.
Unavyo nizungusha la wima wima, unavyo nibambia na minya minya tepete, unavyo nikalia na wira winya, unavyo tuanga na kusinya sinya acha nipepete. Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga.
Venye una bia bia kwa mguu, umekuiva kachumbari na katia kwa juu, kwako siwezi kusikia la mkuu. Na pia nakwambia mama mi I love you. Mama kakubariki mpaka kakupa hichi kiuno cha grisi, duniani hapa kaliki, yani hapa laliki, mbele ya halaiki. Nyongea kwa ndichu kichoka nyonga kijiti. Lamba lipsi kama una lamba pipi, katoto kamejazia kana machipsi, katoto kanavutia kana shawishi. Nyuma pazia misi ni kakapandizi, si kaka ni follow. Katoto kama goro, misi mwana Apollo, na ugwadu kisoro. Kila siku gero, kakija kana doro, na kakija kana hakikisha kana lamba lulu.
Unavyo nizungusha la wima wima, unavyo libambia na minya minya tepete, unavyo nikalia na wira winya, unavyo tuanga na kusinya sinya acha nipepete. Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga.
Wanatamani uniache wancheke, najua wanatamani uniache mie na upweke. Ndo maana kila siku wanakwambia na maseke, na kuomba usiwajibu uangalie na usepe. Na usepe ndio na usicheke, maana ukiondoka wewe ntamvisha na npete. Ni we peke maani, we peke ntakupiga mabusu sio ngumi ka uchebe. Bombastic too much, unanipandisha wazimu kwa too nasty. Ubasi lina tugasi, unavyo ifutua inataka ni kubasti.
Unavyo nizungusha la wima wima, unavyo libambia na minya minya tepete, unavyo nikalia na wira winya, unavyo tuanga na kusinya sinya acha nipepete. Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
wee.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
like that.
Nyonga ukinyonga,
I like that.
Nyonga ukinyonga,
hey.
Nyonga ukinyonga.
Tufanye hima tutimize lengo, tutimize lengo. Daima mimi na wewe ni mapendo, ni mapendo. Unavyonipeleka kila engo, kila engo. Sichoshi na mkonga bwana tembo. Oh yeah, yeah.
Nyonga ukinyonga,
hey.
Nyonga ukinyonga,
hey.
Nyonga ukinyonga,
hey.
Nyonga ukinyonga,
hey.